Mr. Officer. Mr. Officer. Mr. Officer. Mr. Officer. Woo! Pole Mr. Officer, nimepiga 50 kwa 30. Hivi leo nimelet meeting flani, na sai sina wakati. After nipite hospitali, then kuna issue flani mbakadi. Then nileke pale hali, nafuata flani ganji.
Aga ningine yo kijana, excuse me zikia mingi. Mkisema tuko corrupt, sinanza na nyinyi. Leta funguo nani? Na ulete pia driving. Leta majina nani? Na ulete pia license.
Sio hivyo mkubwa, kila kitu nasema ni ukweli. I swear on my mama, mimi sio tapeli. Kezi barabara ni mbaya, serikali wanafaa kuzireview. Alafu nimekumbuka, driving nafaa kurenew.
Barabara sio yangu, simulisema serikali tosha. Wewe hata usiongee kijana, uko na kosa juu ya kosa. Aise toka inje, na wache negotiation. Ndio ile gari, tuandamane. Tuandamane kwa station.
Hakuna haja hiyo, tafadhali. Mr. Officer, Wakenya ni kuelewana tu. Mr. Officer, kuja ndani ya gari. Tuongee Mr. Officer, tafadhali nisaidie tu. Mr. Officer,
unajua pale kwa station utalipa nyingi zaidi, na akipata kuna makosa hata watakuita gaidi. Ukiwa mjanja, nipatie ujanja tu kizidi. Ama namna gani? Umejipanga kivipi?
Tumalize hii story hapo since indio niko nayo. Niweze kurudi hali since niko nyayo. Na in case tuende mbele, unajua poa itakufikia. So chukua hii ganja Mr. Officer, wacha kufikiria.
Nikianza shida zangu my friend, hautamaliza. Nyumba za kurutu mbovu na wanaishi kwa giza. Tulipewa kazi na D, yani tumikia. Utumishi kwa wote aje, na nani anatutumikia?
Iyo wax mnafanya manze, God I will bless. Nilisikia iyo risto manze, housing still fresh. Hey nafakuwa juu, kwanza nothing less. Nampigana nangi na sisi, mnataka to the best.
Uweli, umetoa maneno kwa mdomo yangu kijana, bila pressure. Minta shuka hapa lagini, leta iyo pesa. Pia ujukue license, na uvote sheria.
Nimesikia sana chan kongeze do. Na usalimie Samido. Asante mzae.
Mr. Officer, sina ubaya nani. 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 Mr. Officer, sina ubaya nani.